Kusherekea bila we uoni jichanga japo alitembeze upate japo kakeki unirete mama na wendo unifunza lipizuli baya na wendo nikikosea kunieka sawa na wendo unijuza binadamu hawa wabaya mama oh mama nikirara mwanao na kuona dunia ni mengi ndugu wanyama irera kotege Shangazi yangu kipenzi, harare pema Oh mama dunia ni kila mtu na mwanae Mama dunia ni mtoto mamae Oh mama bila we dunia ifai Sometime na waza ni jinyonge ni die Mi kama ningepewa nafasi ya kuchagua Sizani kama mama yangu ketangulia Ungebaki dunia ni uweshi na mimailia Kweri kuwa uyaone nimekuwa naona dunia Sometime mtu mzima kika mwenye ndalia Inaisi dunia zima kuna kuni urumia Zaidi ya wewe, wewe mama Na wendo mene acha mapema Nikabaki mwenye msada sina Kira mtu na mwana etu kwa mejika Dear mama pray for me Dear mama I pray for you Dear mama pray for me Dear mama, I pray for you. Let me say, Lordy, say, Lordy, say, Lordy, say, Lordy, say, Lordy, say, Lordy. Mtukufu na mazabau, mtukutu kachisa au, mtukitu angarau Kina tina na kina fau, kama sina na kuwachau Na kuchina kwa madau, msosi sina no pirau Kina tina na kina fau, na kuchina kwa madau Kama sina na kuwachau Kama sina Mama Kama kufusi na pamba na shokima Nipate sumejua bimda shura lepema Na kwenye msiki mwanao na jina Na firisiki ndofi na ungozana Mama hira umsiki unachuki sana Bila kisa chuki na kurogana Kosara kukuiti wangani andama Wanani pangia tume wanizime mazima Unataka nirudi bush Msiki ukinishinda na misirudi bush Nasema na kasa na chichira jawa Nataka nirudi bush Mziki ukinishinda na misirudi Na misirudi Sirudi 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 Na misirudi Sirudi 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 Dear mama Dear mama I pray for you Love your mom Thank you.
mag-subscribe, minamba-subscribe na ko.